BSC Bright Sparks Africa Kuza Talanda Jenga Mta DJ Agog Meja Rocks MC Zapiano DJ Liu taking over. Che Nairobi City. Hey. Maulana Saidi Kikizazi. Hey. 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 Hey. Umaskini unaleta noma. Umaskini unaleta noma sana. Oh my. Watoto wanalia upweke noma. Awana mloma vazi makazi noma. Oh my. Vijana wazembe wafanyi kazi noma. Ona sasa noma wahuni noma. Oh my. Hey. Maulana Saidi Kikizazi. Hey. 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 Hey. Oh Lord Jesus Christ. Care them now. Call them not. One, two, them are still not poor. Hey. Ufisadi, ugaidi, usharati, noma. Miadarati, wizi, maovu mengi, noma. Hey. Pepe mbaya ishindwe. Holy God, fire. Pepe mbaya ishindwe. Ishindwe, kabisa. Pepe mbaya ishindwe. Ishindwe, Holy God, fire. Oh, you ban Babylon system now. Che. BSA. Maulana Saidi Kikizazi. Hey, hey. Maulana Saidi Kikizazi. Hey, hey. Maulana Saidi Kikizazi. Hey, hey. Maulana Saidi Kikizazi. Hey. Mlo mavazi na makazi tupe baba. Tupe maadili kuchapa kazi baba. Mioni mwetu tupe tumaini baba. Uwe mtetezi na mlinzi. Kwa majaribu yote tupe ushindi. BSA MC Zapiano DJ Agog Meja Rockstar DJ Liu Kuza Talanda Jenga Mta Nairobi City. Yeah.